Well, I'm making up a little feeling me that I love you, but I didn't could ever think about how you are. Busy like how your body, my life is the one I've seen none other than me in a minister. And I said to myself, I gotta set it straight. However late it is, babu, I apologize. I'm sorry, babe, and I'm stupid, and I deserve to be living in the restroom. But for love of God, I'm only human. Put a mistake, I deserve another chance. Please show me got some love left for me. However faint it is, babu, gonna appreciate. Come look at me, show me they wanna see. They really wanna see my stupid face. And they gonna let me put a ring on a kitten little finger. Have you no doubts about giving me my last name? Nimeacha chilo bed, chilo bed. Nimeacha chilo bed, chilo bed. Nimeacha chilo bed, chilo bed. Nimeacha chilo bed. Ja, unaweza ni hate, ukipenda unipige nami kuretaliate. Si lazima ndo merenge. Jute mwako atachoka kucomplain na kuwachi bado ukitaka kuexplain. Chalia kipeleka demu kwa ba, hafai kulewa kana kamba yenu meneba. Akipenda kweli anapaki jale kwa zinome kitokia demu atakuwa defenseless. Kama demu unapakuwa rada, jumagoja na mimba zinatokeliziaga. Demu anapaki pendewa sana, akipata ball back siku fose watoe. Kani mapenzi mazii kuwe real, isiwe zile za mafana kurarua ganji. Na ukiona unalengua sana, usijali maze mola mekupangia mtu tu. Nimeacha chilo bed, chilo bed. 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 Nimeacha chilo bed.
My name is Sasha, aka Sotas Nigga. Achana na Jikali. I'm the OG.
Chilo bed. Nimeacha chilo bed. Chilo bed. Nimeacha chilo bed. Chilo bed. Nimeacha chilo bed. Chilo bed. Nimeacha chilo bed.
Respect 1960.